Estero Katondo Tatu Munyazi Yamba Jonathan Sao Machiramba Bia Joseph Babe Joseph Asike Sikia Giriyama Iyo
Nasiri Mweni Mashaka Tata Rino Lalora Kura Siti Kunyanga Lasai Mwere Mino Nikamba Joyo Babae
MCA Gerard Chokwe Kaunda na Malindi
Nasiri mweni mashaka kata Rino lalora mkura siti kunyanga lasai Kwere mino nikamba shoyo babae Kino nindamba hani shoyo babae Mtaenda kuna kalasa akiriyama Dino mino mwana kia
Oh babu Juma Muramba Una semaje, mambo bien. Kamata rumba taratibu.
Ya pio Mwanza na tawe. Mukiza baba. Vino ni mame. Mula muna ye. Muna malaka tawe.
Zungu kambi
Ya piyo e
Darirariwa
Mwanza na tawe
Darirariwa
Mukiza baba oh.
Darirariwa
Vino ni mame
Darirariwa
Mula muna ye
Mimupongo
Muna malaka zoehu
Nyambaka, bakwenu, bakwenu Huko wapi, bato huko pale pale
Ni mashaka kata Rino lalora mkura siti kunyanga lasai Kwere mino nikamba shoyo babae Mino nindamba hani shoyo babae Mtaenda kuna kalasa akiriyama
Maningo mwana wa kitobo ndizi mingi Hii ngoma ya wazee rumba tunasema rumba is rumba tunacheza watoto tunacheza wazee ina mama wasichana wadogo you know mrizi eh uja cheza rumba dada fit maro Mtoto maridadi Ndani ya Mombasa Nangalia sana Gika di Umujo ujue vizuri Gigadi ni nani, anatoka wapi, ako wapi, anaenda wapi. Alema Indo, toto maridadi, amezaliwa na midoli ya dhahabu. Sikia James Kato, watu wa bandari eh? William Matano, mtoto wa tajiri. Anafanya maneno.